yesifo sami ngavukelwa bomama alabe mathanda yosebe ngijikele nalabe ngibasiza yosebe ngikhulile so mina ngingaza ukubayala hiba khombisa indlela oh noma ngingakhala ngibaxolele umuntu angeke umpendule angeke umshintshe umuntu emengafu ubothanda ubuyele enganeno ungabe umsiza umuntu emengafu ubosiza ubuyele enganeno angeke umshintshe umuntu emengafu ubothanda ubuyele enganeno ungabe umsiza umuntu emengafu
Angizondi, anginamona.